moni moni omvela konse kumamuli, nanga muli bwanji. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali ya program ya Tisanthule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa motsogozedwa ndi mbale Osman Chilola Manda. Program iyi imapereka mpata kwa inu ndi ine kuti tithe kusanthula buku lopatulika pang'ono kulimvetsetsa. Lero tikhazikike mu Yobu chapter 33, pomwe timveza mbiri za mlengi ndi malangizo ake kumoyo wa munthu makamaka Yobu. Kodi tingaphunzirepo zotani? Nayu mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga paulendo, mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Taonani, Ambuye akulankhula pa miyambo 12:24 pamene akuti, dzanja la akama lidzalamulira, koma waulesi adzakhala ngati kapolo. Tsono mu programu ya taija, tinali kukambirana kuchokera pa Yobu chapter 32, ndi kulekeza chapter 33:30, momwe timaunika pa mawu ya Elihu, amene anali kudzudzula Yobu ndi abwezo wake atatu. Ndipo lero pa Yobu 33, kuyamba verse 1, tilekeza verse 33, momwe tikambirane kuti Mulungu amaphunzitsa kudzera mu chilango. Verse 1, komatu Yobu, muvele maneno wanga, mucheleze kutu mawu wanga. Taonani tsono ndetsegula pakamwa panga, lilime langa lanena mkamwa mwanga. Mundima ino, Elihu akufulumiza Yobu kuti avetsetse ndi kukhulupirira zomwe iye afuna kulankhula. Koma poyamba akunena kuti amvetsetse chifukwa sakufuna kukhala mbali imodzi ndi abwezo ake aja, popeza anali atawadzudzula kale mbuyomo kuti sadathandize Yobu, ndipo akunena kuti alankhula ngati Yobu angamulole kutero. 3. Maneno anga awulula chionongeko cha mtima wanga, ndi monga umo idziwira milomo yanga idzanena zoona. Mzimu wa Mulungu unandilenga, ndi mpweya wa mphamvu yonse umandipatsa moyo. Elihu aliwo kwanzeka kunena mawu owona. Taona ana kuyamba ndi kunena kuti Mulungu ndiye mulengi wake, ndipo ndiwo kwanzeka kulankhula mwanzimu wa Mulungu. Iye motsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu ayesetsa kupereka yankho kwa Yobu, limene abwezi wake sanakhoze kutero. Taona ana Petro adanena mawu ofanana ndi amene apa 1 Petro 4:11, pamene adati, akalankhula wina alankhule ngati manenedwe a Mulungu, wina akatumikira achite ngati mumphamvu imene Mulungu ampatsa kuti mzonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Khristu, amene ali nawo ulamuliro ndi mphamvu ku nthawi za nthawi. Nkhani ndi pano ikuti mtumiki wa Mulungu ayenera kulankhula za Mulungu basi, osati zina zake ayi. Ndiye ngati alibe cholankhula cha Mulungu ayenera kukhala chete. Anzanga, uthenga pano kunena kuti ngati mtumiki alibe uthenga woona, kapena kuti sakufuna kulankhula zoona za uthenga wabwino, ndi bwino kuti asalankhule kena kalikonse, kapena kuti asiye utumiki chifukwa subindulira wanthu. Teleti kutsindika kunena kuti utumiki uliwonse uyenera kukhazikika pa choonadi cha uthenga wabwino. Kunena kuti ngati utumiki uliwonse sukhazikika pa mawu a Mulungu, ndiye kuti utumikiwo ulibe mphamvu, ndi wosafunika, komanso ulibe phindu. 5. Ngati mukhoza mundiyankhe, mundilongosolere mawu anu pamaso panga, mukonzeke. Taonani ndikhala kwa Mulungu ngati inu, inenso ndinaumbidwa ndi doti. Tsono pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti Yobu wakhala akufuna munthu amene anga munenere mlandu wake kwa Mulungu. Tere pano ndikuona kuti mnyamatayu ali wokonzeka kuti akhale mkhala pakati wa Yobu ndi Mulungu. Tsono ndifuna muvele Elihu akunena kuti iye ndiye wolengedwa kudoti, komwe Yobu analengedwera. Uyu ndiye amene akufuna kukhala pakati pa Mulungu ndi munthu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndi mawu amenewa ndifuna tione kuti uyu si munthu, koma zikuonetsa kuti pali kufunika kuti Mulungu aonekere mthupi la munthu. Kutanthauza kuti nkhala pakatiyo si munthu ayi, koma Mulungu amene anavala thupi lolengedwa kuchokera kudoti monga ife tili. Verse 7. Taonani kuwapsha kwanga, simudzachitana kwa mantha. Ndi ichi, ndi kusezetsani, sichidzakulemererani. Zedi mwanena mmakutu mwanga, ndinavaso mawu akunena kwanu akuti, ndine woyela ine, wopanda kulakwa, ndine wosapalamula, ndilibe mphulupulu. Mundime ino, tikupeza kuti Elihu, akugwiritsa ntchito njira zambiri, osati kuti amulimbikitse Yobu kuti amuvele iye kokha ayi, komanso kuti akhulupirire kuti alandire chimene iye angamuuze. Poyamba Yobu ayenera kudziwa kuti Elihu sanaphatikirane ndi abwenzi wake atatu aja kumudzudzula ayi. Mukumbukira kuti mbuyomo wakhala akunena kuti abwenzi atatuwa sanagwirizane nawo pa zolankhula zawo zomwe sizidamuthandize Yobu, ndipo kuti iye wabwera ndi njira yatsopano. Tsono tamverani Elihu akunena kuti, ngakhale iye wabwera ndi njira yatsopano yothandizira Yobu, koma sakudzika pa mzere umene ndi wakuluakulu wacha abwezi a Yobu ayi. Ndiye ngakhale zinthu zili chomwechi, iwo samayenera kunyoza unyamata wake, popeza anali kutumikira Mulungu. Wokondedwa anzanga apaulendo, ndi chinthu chabwino kuganizira kuti tonse tinalengedwa kuchokera kudoti. Koma iwo amene akutumikira Mulungu, akulankhula mʼmalo mwa Mulungu. Kunena kuti Mulungu mwanzeru zake anayikiza chuma mchotengera chadoti. Tale tamvani pa 2 Korinto 4 verse 7 pali mawu akuti, koma tili nacho chuma ichi, nzotengela zadoti kuti ukulu woopsa wamphamvu ukhale wa Mulungu wosachokera kwa ife. Elihu akunena kuti iye samudzudzula monga abwenzi wake aja akhala akuchitira, koma alankhula naye monga momwe Mulungu akanatsika na alankhula naye. Ayenera kuwafikira mwanjira yakuti amvetse, koma osawachititsa mantha kapena kuwaopseza ayi. Verse 10. Taonani iye apeza zifukwa zoti anditsutse nazo. Andiyesa mdani wake. Amanga mapazi anga mzigologolo. Ayanganira poenda ine ponse. Taonani ndidzakuyankhani mmene muli mosalungama, pakuti Mulungu ndiye wamkulu woposa munthu. Tsono Elihu wakhala kuvetsera zolankhula zawo zonse ndi makutu ake, ndipo anava Yobu akudzikanira pa gulu lonse kuti alibe chimo. Koma anapeza vuto ndi Mulungu popeza ndi amene anamulanga wosachimwa. Tsono pano tiyenera kuphunzira kuti iwo amene adzikanira kapena iwo amene akunyoza Mulungu pa gulu ayenera kudzudzulidwanso pa gulu. Koma pano Elihu akumuza Yobu kuti Mulungu ndiye wamkulu kuoposa munthu, kote kuti sagonjela kuchifuno cha munthu ayi. Komanso Yobu samayenera kupitiliza kudziyeretsa, popeza pakutelo inali njira imodzi yonyazitsa Mulungu kuti akumulanga popanda chimo. Tere Elihu akumudzudzula kuti sanalankhule bwino popitiliza kudziyeretsa, koma ayenera kudzichepesa pamaso pa Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake Elihu akuti Mulungu ndiye wamkulu kuposa munthu. Mawu akuoneka kuti ndi wochepa, koma ndiwo mawu akulu. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakuti anthu ambiri amafuna kutenga malo a Mulungu, kunena kuti anthu ena amakhoza kulankhula moona ngati kuti akudziwa zonse zomwe zinachitika mwamba. Apa ndi pamene pamandivuta kumvetsetsa. Azanga, nkhani pano ikuti Mulungu ndiye wamkulu, Mulungu wamuyaya, iye amene ndi woposa wina aliyense, ndiye sibwino kumakangana naye, popeza sitingapambane kwonse. 13. Mutsutsana ndi iye chifukwa ninji, popeza pa zake zonse saulula chifukwa. Elihu akumudzudzula Yobu. kuti ayenera kudziwa kuti Mulungu sapereka chifukwa chomwe akuchitira chinthu. Kutanthauza kuti palibe munthu angamufuse kuti akuchitiranji zomwe iye akuchitazi. Komanso ayenera kudziwa kuti Mulungu sayendera maganizo a munthu ayi. Kutanthauza kuti inu ndi ine sitiyenera kumufusa Mulungu chifukwa chomwe akuchitira zinthu. Mwanjira ina tikunena kuti sibwino kuti tizifusa kuti chifukwa chani Mulungu akulola izi kuti zichitikire pa ine. Yankhuli kuti inenso sindikudziwa. Koma Mulungu safusira kwa munthu ndipo ali ndi ulamuliro ndi ufulu wonse wochita chomwe iye afuna. Mwanjira ina Mulungu sadalonjeze kuti adzatichotsa mu mdima, koma analonjeza kuti bzoletsa mwakutitsogolera pamene timkhulupirira iye. 14. Pakuti Mulungu alankhula kamodzi kapena kawiri, koma anthu sasamalira. Verse 14. Pakuti Mulungu alankhula kamodzi kapena kawiri, koma anthu sasamalira. Mkulota mmasomphenya a usiku, pakuagwera anthu tulo tatikulu, pogona mwacheru pakama. Pano pali nkhani yakuti Yobu akudandaula kuti Mulungu anamubisira chifukwa chomwe akumulangira. Mwachifukwa chimenechi Yobu akunena kuti Mulungu anachita naye ngati mdani wake. Iyi ndiyo nkhani yomwe Elihu akumtsutsa kuti Mulungu anali kulankhula naye za uthenga wina, koma kuti ndiye sanamumvetsetse. Mwanjira ina Elihu akumuza Yobu kuti iye ndi amene anali ndi uvuto lakuti sanali kumuvetsa, popeza mavuto wake anali kumukonzekeretsa kulandira zabwino zomwe Mulungu adamukonzera. Azanga, pano ndifuna muone kuti mchitidwe uwu ndiwo wabwezi ndithu. Koma taonani kuti abwezi amafunira mzake zabwino nthawi zonse. Kodi muda mupeza bwezi limene limakufunani zabwino? Tamvani zimene limachita bwezi labwino. Ilo limadzudzula kapena limachenjeze kawiri kawiri mosatopa kwase. Kutanthauza kuti pamene munthu sanalabadire chenjezo limodzi, Mulungu amaperekanso chenjezo lina, kunena kuti Mulungu safuna kuti mmodzi wa ife atayike. Ndiye liwuma lomwe inu ndi ine timachita ndi limene limatipangitsa ife kukhala adani a ife tomwe. Kawirikawiri Mulungu amatilankhula mu njira zosiyanasiyana, ndipo njira imodzi mwa izo ndi masautso, koma sitimvetsa kuti ndi Mulungu amene akulankhulayo. Tsono Elihu akulangiza kuti nthawi yabwino yomwe munthu amaganizira za mtsogolo ndi za mbuyo amayenera kudzitsutsa zomwe wakhala akuchita zoipa mbuyo. Tamvani Yesaya 30 verse 21 akunena kuti, ndipo makutu ako adzamva mawu kumbuyo kwa iwe akuti, njira ndi iyi, yendani inu mmenemo, potembenukira inu kulamanja ndipo potembenukira kulamazere. Verse 16. Pamenepo atsekula makutu a anthu nakomera chizindikiro chilangizo chawo, kuti achotse munthu kuchimene akadachita ndi kubisira munthu kudzikuza kwake. Ndimeyi ino, ili ndi nkhani yakuti Mulungu ndi amene amatsekula makutu ya anthu kuti aulule uphungu wofunika umene ali nawo. Kutanthauza kuti Mulungu amapereka upangiri kwa anthu ake, ngakhale kudzera kumaloto. Tsono uthenga umwe Mulungu amapereka umakhala wachikhalire wosatayika kwanse, kunena kuti uthenga omwe Mulungu amapereka ku mizimu yathu umakhala wokhazikika ndi wokhalitsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mawu onsewa akunena kuti Mulungu amapereka chenjezo kwa inu ndi ine ngakhale pamene tikugona mwanjira yokhulupirika ndithu. Ndiye tikunena kuti pamene Mulungu achenjeza munthu paku muonetsa zotsatira za uchimo kuti ndi chilango, amafunika kuti atsutsike yekha mu mtima mwakemo. Awa ndiwo mawu amene akunenedwa pa Isaiah 50 verse 5 amene akuti Ambuye Yehova watsegula kutulanga ndipo sindikhala wopanduka ngakhale kubwerera mboyo. Kutanthauza kuti chidzidzulo cha Yehova chimaperekedwa ndi cholinga chakuti munthu asechimwe. Mwanjira ina chidzidzulo chimaperekedwa ndi cholinga chochotsa moyo wodzikweza ndi kuti avale kudzichepetsa. Kapena tinene kuti iwo amene Mulungu awachitire chifundo, Mulunguyo amawatsitsa ndi kuwachepetsera kudzikweza. Iyi ndi njira imodzi yowatetezera kuchionongeko. Ndiye pakulondola nkhani ya Yobu tikuonamo mzimu wodzikweza umene uliso mwa ine ngakhale ino. Tere ife tiyeneradi kugwa pansi ndi kukhala pa mfumbi ndi cholinga chakuti tivere Mulungu pamene akutilangiza kupyolera mmasautso athu. Tsono vuto lomwe linalipo ndi Yobu ndi lakuti samadziwa khalidwe la Mulungu ayi ndipo kuti Mulunguyo amachita naye ndi cholinga chakuti asaonetse kudzikweza. Tikunena kuti inu mukhoza kukhala munthu wabwino, munthu wofunika ndi wolungama, koma muyenera kudzichepetsa pamaso pa Mulungu ndi kuonetsa mtima wosweka kuti muli wochimwa. Ndiye tiyenera kudziwa kuti popeza ndife anthu ochimwa, kudzikweza kukhala moyo wathu nthawi yonse. Koma ngati zili chomwecho, Yobu pa chapter 36 verse 7 akunena kuti sawayotsera wolungama maso ake, koma pamodzi ndi mafumu pa mpando wawo awakhazika chikhalire ndipo akwezeka. Kunena kuti ife tili mʼmanja mwa Mulungu kotero kuti atiyang'anira nthawi yonse. Mwa njira ine ife wokhulupirira ndipo pamene Mulungu amayika chikondi chake chonse nthawi yonseyo. 29. Takuona izi zonse azichita Mulungu kawiri katatu ndi munthu, kumbweza angalowe kumanda, kuti kuunika kwa moyo kumwalire. Tsono iyi ndi ndime yotsiriza momwe Elihu akuonetsa cholinga chachifundo momwe Mulungu afuna kuti wana wa anthu apulumutsidwe kumasautso amuyaya ndi kukhala ndi chimwemwe chamuyaya. Ndipo ufuna kukwaninitsa zimenezi Mulungu amafuna kuti munthu azikhala ndi nkhawa pa choyipa komanso kudzera mwa njira yokonzedwa monga pakubva uthenga wabwino, pakuchitiridwa chifundo ngakhalenso mmasautso. Kunena kuti Mulungu akhoza kulola matenda ndi kupereka machiritso pa thupi la munthu. Izi ndizo njira zake. Taonani pa Mlaliki 7 verse 14 akunena kuti tsiku la mawi kondwera, koma tsiku la tsoka lingilira. Mulungu wayika ichi pambali pa chinzake kuti anthu asapeze kanthu ka mtsogolo mwawo. Tsono mwina mukufunsa kuti kodi chifukwa ninji Mulungu amagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana zotere? Yankho likuti amachita zonsezi ndi cholinga chofuna kutulutsa moyo wa munthu kuchoka mdzenje. Kutanthauza kuti zikanakhala kuti Mulungu salabadira za moyo wathu monga momwe tichita eno ake, ndikukhulupira kuti tikanakhala moyo wachisoni nthawi yonse ya moyo wathu. Kodi inu mumachilandira motani chidzudzulo cha Mulungu chikadza pa moyo wanu? 31. Cherani khutu Yobu, mundivere ine mukhale chete ndipo ndidzanena ine. Ngati muli nawo mawu mundiyankhe, nenani pakuti ndifuna kukulungamitsani. Ngati mulibe mawu tamverani ine, mukhale chete ndipo ndidzakuphunzitsani nzeru. Pano ndiyambe ndi mawu akuti masiku ano Mulungu ali ndi cholinga chomwechi chofuna kulanditsa munthu ku gehena. Tere tiyenera kumvera ndi kutenga mawu achilimbikitso amene ali mbuku la Hebrews 12 verse 3 mpaka na 5 amene akuti pakuti talingalirani iye amene adapirira ndi wochimwa otsutsana naye, kotere kuti mungaleme ndi kukomoka moyo mwanu. Simunakana kufikira mwazi ogwirana nalo chimo, ndipo mwayiwala dandaulilo limene linena nanu monga ndi wana, mwana wanga usayese chopepuka kulanga kwa Ambuye, kamene usakomoke podzudzulidwa ndiye. Tsono pa verse 11 la Ahebera mweyi, verse limene likutsindika kunena kuti chilango chilichonse pakuchitika sichimveka chokondoletsa komatu chowala, koma chikatha chipereka chipatso cha mtendere kwa iwo ozoloweletsedwa nacho ndicho chachilungamo. Ndiye wokondedwa pano, ndifuna ndikuonetseni momwe inu mungalandirire chilango chochokera kwa Yehova. Taonani, kulandira koyamba ndiko kuti munthu akhoza kunyozera kapena osalabadira kose nkumaganiza kuti amene wachita si Ambuye ayi. Kulandira kachiwiri, tikhoza kulandira mokhumudwa kwambiri. Kutanthauza kuti pamene tilandira chilango chotere, ife timakhala kuti tagonjera kale kumayesero a Satana. Ndiye mwa njira ziwirizi tikuona kuti munsemo Yobu analephera. Kodi inu, kapena kuti inu ndine, tikhoza kulandira motani? Njira yachitatu ndiko kulandira ndi kuvomereza ndi cholinga chakuti chilango chimene tikulandirachi chibale chiyelo mmoyo mwathu. Haleluya. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna inu mugwire fundo yakuti pamene Mulungu alola masautso pa moyo wa Mkhrisitu, ndiye kuti akupereka chilango kwa aliyense amene amulandira. Tiyere ichi ndicho cholinga cha zonse zomwe zikuonekera Yobu. Cholinga ichi ndi chimene chionekere patsogolopo. Kutanthauza kuti inu mukapilira masautso amene mukuyenda moo, ndiye kuti patsogolopo payikidwa mtendere. Ndipo ndikofunika kunena kuti Mulungu salola masautso ndi cholinga chofuna kupheratu ayi, koma pamakhala cholinga chakuti munthu atulutsidwe mdzenje. Ichi ndi chimene abwezi a Yobu adayenera kumuonetsa Yobu kuti Mulungu amamulanga iye, osati kuti panali chimo lina ayi, koma kuti panali cholinga chakuti Yobu achotse kudzikweza ndi kukhulupirira Mulungu kotheratu. Kunena kuti Mulungu amafuna Yobu kuti adzichepetse monga muja anaitawira nyamata Samuel pa 1 Samuel 3 verse 10, pamene adanena kuti ndipo Yehova anabwera nayimapo namuitana monga momwemo Samuel, Samuel. Pompo Samuel anayankha, nenani popeza nyamata wanu akumva? Awa ndiwo mawu amene Yobu analephera kunena, kotero kuti anali wotanganidwa kumadzinenera yekha, kulephera kuona chomwe Mulungu amafuna kumuphunzitsa. Mwa njira ine ndikunena kuti chifundo cha Mulungu chinali kuonekera mʼmasautso a Yobu, koma iye sanachione chifundocho. Kokondedwa anzanga paulendo, inu ndi ine tiyenera kudziwa kuti Mulungu amaonekera mʼmoyo wathu ngati wokhulupirira. Mwachisoni kuti ife sitikhoza kuona chinthu chimene chai, ndipo timaranganidwa ndi zeru za anzathu ena ndi zinthu zomwe zatizinga. Tsono ndi Friday sitizize pakumva zambidi za Elihu, ndipo tipeza iyeyu kuti ali ndi mavumbulutso ambiri amene ndi wothandiza kwa inu ndine. Iyeyu ayamba kuteteza dzina la Yehova, kapena kunena kuti ayamba kunena zokoma za Mulungu. Taonani, kuti nthawi yonseyi Yehova wakhala akupanikizika kuti ndiye amene sanachite bwino pakulola masautso kuti agwere Yobu. Nkhani idagona pakuti ngati Yobu anali kulandira chilango pamene anali wopanda chimo, ndiye kuti Mulungu anasoweka chilungamo. Zikuoneka ngati kuti Mulungu amafunikabe kuti aonetse Yobu kuti anali ndi chimo lalikulu. Nkhani pano ikuti pamene tilola zinthu zochitika kuti ndizo zikhale pakati pa ife ndi Mulungu, Mulungu amachotsedwa nakhala kunja kutali ndi ife. Mwa njira ina kapena kuti mwakutero, ife timapitiriza kuyenda moyo wa masautso malo mokhala ndi moyo wa mtendere, ndipo sitiona chikondi cha Mulungu. Taona niye afuna kuti ife tidze kwa iye ndi mtima wodzichepetsa komanso mtima wosweka. Lelo tilekeza pano. Koma timasanthula Yobu chapter 33 kuyamba verse 1-33. Momwe takambirana kuti Mulungu amaphunzitsa kudzera muchilango. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumwambini mbali ya Osman Churamanda potitsogolera kusanthula mawu Mulungu ku Yobu chapter 33 tamva zambiri za udindo wa mlengi ndi malangizo ake pa chilengedwe chake. Makamaka kudzera kwa anthu omwe tawerenga mbuku la Yobu chapter 33. Tamva zambiri taphunziraso zambiri. Zikumwambini mbali ya Osman Churamanda potitsogolera ku gawo limeneli. Ndipo mvera ndikupatsani makera wathu kuti tirumikizane kudzera pa email address radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo kafuna kuti mtumize SMS namba ya kumalawi woka 083-500-222, 083-500-222. Kapena mfuna kupeza su programu pa internet ikupezeka pa ttb.twr.org/chijewa, ttb.twr.org/chijewa. Apo ya ikungo fufuza pa internet mau oti tisanthule Baibulo. Mukatelo mau mpezeo ai alunjika ndithu pa website imeneyi. Ndikhupa kuti madalitsika bwanji tikumane mprogramu yathu yotsatira mubuku la Yobu. Zikamwambiri.